Isithombe sesithupha. UJesu wonda abantu abayizinkulungwane ezisihlanu. John 6:1-15. Abantu abaningi bezwa ukuthi uJesu uyaphilisa. Ngolunye usuku bamlandela baye endaweni eyihlane. Ngokuhamba kosuku, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi, "Singasithenga kuphi isinkwa ukuze labantu badle?" Omunye umfundi wathi, "Nanga umfana nezinkwane ezinhlanu, nezinhlanzane ezimbili. Kodwa kuyini lokhu kubantu abangaka?" UJesu wabahlalisa phansi, wathatha izinkwana nezinhlanzana wabonga. Wasekhlephula izingcezu, wapha abantu badla njengalokhu befuna. Ngosuku olulandelayo, abantu babesamlandela uJesu. Wayesethi kubo, "Ngiqinisile ngithi aningifuni ngoba nibona izimangaliso, kodwa ngoba nidle izinkwa nasutha. Wathi futhi, "Ningasebenzeli ukudla kubolayo, kodwa lokho uhlala inguna phakade, lokho indodana yomuntu eninika khona." UJesu wayekhuluma ngaye. Wathi, "UNkulunkulu, uBaba, uyajabula ngaye." Ngaleso sikhathi uJesu waphinda wathi, "Ngiyisinkwa sokuphila. Oza kimina akasoyuphinda alambe."